impela ngifuna ukuba nawe ukhiso buthayo umluthu thando lwakho kuze kube phakade ngizibona nginawe
Papu Beira, Papu Beira.